kuomba nimejibiwa, siamini ni mimi nilongoja nimefikiwa, siamini ni mimi niloomba nimejibiwa, siamini ni mimi nilongoja kujeni muone.
Kajua kale ka feeling kakujibiwa maombi, naona raha, naona raha. Hivi unaijua ile kelele ya shangwe kijibiwa? Imagine vile umesota alafu Mungu anatokea. I can't believe you have done it again. I've come to testify, Lord, you've done it again.